Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Watratu bugi jandiga fandu hala Mamadou Sama Sibou jam wal sakrab hedibe. Wolde hakunde dental MSA gatcha e habotobe IGS ber lelamu menaka sere kerulo Niger satisane to gawton duna jamana de dam metta sabi hipmoji jon en kabordo ben jibridi sanne le nokko. To kajulo ton usuruji di ben jon en ciudi njobantal lam on yeba sanne sabi hewbe mabbe na dulli kabar mudo ne bedoto famu le journal meden. Yotra meden hatane hande memen hala fajobe ledde odo golle tiddo sanne na joggi kebal e wi kinibe kabar mudun be di ngun sembe kabar ji amen hande beten 33 jiddi lewru juin 2022 bismillah sakrabe. Wolde hakku MSA gatcha e habotobe AGS jukitigi nyande alande joyi lewru juin 2022 sere andira bukan lamu menaka nyande asawrande ben mobilaji kewdi dental MSA gatcha bamti galwure andira bukan ngudirro menaka kiloji chapande jena e lekerol Niger wolde mikke ben hakku yogabe galdo dental e hakku ben habotobe AGS sere galwurende am sito touru wonko ben kayda fostango Umar Bagalu
kabaruji kebadi arande di li alan jabbinodo be kolliti wiide gube deb noddirta ita islamiko grand sahara jaltini ton gube gatcha kanye platform fayote MSA dentube be do sedi be kollitide maybe hewbe ngadi ton le communique fedde noddirta platform wadi wiidi do basiji ngadi ton jati be bi basiji ngadi nokku mo noddirta taglalt idon woddire gallure andere bukande ko yata kilo ngaji chapantati be bi nokko ita islamiko grand sahara wonton fande fedde platform de holliti de basiji di nawi hakkun mabbe sanne be bi bangal to way mabbe to yimbe le chapande keddili hen mobilaji kewdi kanye boni ton nokko dubbe boni dun ko nayri bangal fedde platform kanye be gollidita be bi yimbe mabbe wonma jubbe jitaaka barum mabbe be dubbe ngaddi dun en famenaka minisma holliti le tiwitu goto wi armi mali on dardi dun no hani waddirde barum be nayo malin koobe miccite de wiri komi darti fa lamu ko wonbe tombe ceedo wala fuko be jebe sifade le odo golle
rafnde nagu na faande le merde de yogaje galdurde gawo ben soifo jabe kay nane nyande fufu hepugol ngoji ben jo e kabaru non ko non dum woni ko municipality ben yimbele garuna de kanon la merde be kabaru jum ben denagu hulti wide nokku hunde o ben de ay fe juude mabbe adam amadou haydar won ko ben kay da fostango umar bagol alcisse
dende no dit aljanna banya hewbe kolliti wide wa wadde nyaloma goto tare amate hono yon yimbele palabe ton yimbe kajano denagu hani wartirle o do nokku
denagu wala feino saatu mine rawmo beni woni wajibe juude mu en yaltude wadude neleje amen jam mi bawa nelde sukabe amen rew sabi mi de kuli fati be ciute na do yimbe sanno dum nyande wotere won dokkado galle njaafu do sanni nokku mom nojirta 4e quartier o jaba yaade to o wi o felle yabere ware do ana santani ma yaade hudoyde de do den minen ka jannu woni ko mi tawta
do etade fu wobbe gombe tombe kay kulitini mangal pat en dano gondi e wadde ko mbawi ka fa kan tikinde kumol
chaque fois kanan kobbe ana wada ko wawi nga fala nyalo mo hande o min narda be beeda tinnaade hakkilaji amen ka ana walti do faiso dene amen de wana dene niwi
lamu kobbe wonbe tombe kollitiida ana andini o do golle huune jaati e be gonde waddo ni imadraaji faaminen jamaare wonde tonde kanye jawlele mudun en le majjum be bibe kebi ton kaaki kaborde dun ko adama haydara hebini sijo tamani gawo
sakama tutu hakkilaji mo du kabar men banga bembe amen facebook e twitter do mari do yoro na yirwi sanne ben titalla ben gulare dun nona ko don kan rafe bugol ben toboji hitane fuf ndano hondo e bandu en woni ko fudda kawrutalla noga e tobal ben ko wete 15 le lavrol ma dun kabar hawlu leniti dun wadi yeso premier ministre ko premier sugar ko kala magal wadi ben kenyantu bugintun kadan ko ben alcisse
leji wotiri do woni sisili cubado hikka le nyaloma le adnar alla no pawi do hawal o do nyaloma jambintedo hitane fu joyi lewru juin golleji mudu fuddiri do jonte didi pawi didi hala hawalu le dedo jonte didi dunki andan be kabaruji bilide hawalu waran joddo halda ele leji ne mangal mudum fu be garabe kaltana yimbe hejoji kesi bawdi jokkede le dati tutugol ledde kan laabal fana mudu woni sakkade kuteje waitagol wakati ole leji ni ngal do kawral noga e tatobo pawi do hawalu ana wada wattu no jari arindi wondi hebude sembe le balere fa yotto de saha leedi ni topo du buyti ke sanne le duubi chapantati bettidi le dido region aji wulande sembe mudum beejiki kebal le demal fay goto wawa halde hono foti warta kase imadraji gondudu wadere yellana heba yigaji gondi le leedi ni waddi basiji hakune janyeli homo fu ana wondi wadde ko wawi yellana heba gurdan lobban kanyundu odo sukula pawido do hawalu janjini basiji le sahal fa yotto le wudu leedi ni ana heba duubi jon ko tewtete hen ko ni woni imminde so darna e koyde mudum yimbele be dum wodani yella e be tewta jababuji kanti di do hen joda hala o waran wadde le nukule de fufa yotto sappo e jiddi lewru juin garor o do nyaloma le adnar allandu ana fawi e do habo fewde ko jarindi wondi hebude sembe fewde o do nyaloma sisili chubado o woni min fu min gada ko min bawi yella mede kada jarindi hebude sembe
gullire humaninde kabaru hawlu kany yiwere dumine a e dd hulti wide kabaru hawlu yirwi sonne dido wottuji di ardibe nedo gullirde hulti wide buri fu bangal nawturgol ande kesse donno e kanon kambe men fedde halnana ene hulti wide be kani tafuno hinnade kongol bamagul bangal faba habo ben walter wakati asirtu kante wonko ben kedo fesango alsisi
bugoni do min goni fami kala hala hejoji kesi gondi to bawdi hunchande hore denago hawalu no hulti wide horejo fed mom nodirta Agence de l'environnement et du développement durable AEDD le wi kanko docteur Alassane Ba wajibi kina yimbe fu we do dira juude fewde odo tiddalla
on dula wi de buguni yonduku mo forrata jati e sisli cibado hande o denna min gari do en hande yalla memdo hala odo sisli o gilla 1972 stukom tun kabaru hawalu yirwi san bengal yitina denna hono kabaru mudum wurri wakat jom do hon dido lamdi di min jewtata
fed mom no dirta plateforme nationale des acteurs de la société civile sur le climat l'environnement et le développement durable kayunka ana jippina hakkilaji himbe wiire dido halaji hala numa ko betti jonka wakati wari do di kani gollirede no holisiri wiide kanko lamido feddede Ahmed Sekou Diallo
des négociations internes
bangal jodo halaji likad andarundu andon wiide ko heewi yaral yeso hala buri hewde dina golle yila amen yo golle o fudde jonka yo almusadaji hertene kabaru mudu pabotobe bam non adi fabaade lede de yirwal sanede bangal habo wetere wakati denno hani ngol do kungul tabe
engagement la soit respecté. Mais Lady Malindi Kanyundu ana e golleji landine jidal ngal be noddiri pre-COP 27 pawido do waitagol wakati gondudo landinere bon le leader Allemagne le hakune joda halaji garoji fa wada ana balligu fewre leede yoga hono Lady Mali fa heba hunchande hore kutteje waitagol wakati o
to kajol to lilla musgasu men service lempo e kanye mairie an dugiti ala bangal yubgol usuruji jo en chuude be denno hoyba mabbe an anda jati be kani jobande lam o ben kabar usuruji denno ele karoti dala woni ko kambe yimbe mairie kanye yimbe service lempo tir men yitraga fi muri tasfum fala yalla famon hebe ele kabar mudu kedana ko men do fasango umar wagalu alsisi
kanko kumino kabar usuruji le odon nokku o wi hebude fa nanga ton usuruji dum wana ko yaafi fi wattu joro yimbe le joen chuudi ngattobe le hembe luwasi be ana hani ko tawe temdere fu sappo e joodi kokke laamu gondo ton Umar So yo kanko laami nangobe patantiji le odon nokku kedden ko sifido hen
kajolo le ko
kajolo do yimbe ana biira e be pini e be njoba usuluji mabbe hono no wiraani to kemmi tiddalaji seeda ni woni usulu mo be nangata e do galleji min baawa yuppirde do ni sabi dum lam oji medem jukkito e madaraji e ngondi wadde di faha e do beme ande fa yetto dati goddi ngondi to kumpintinoji himbe yalla ana famina be e do nafa ko woni yubude en pomu so wana dum nukule kidjidi to en bo yobbe te ka ti dala
ko problem
sud america jolundu holiti dum habata hore fi ka dum e tade fu jamar der hano keddo en hakkilaji lobbi dawda bamba o jokkotato america jolo
ni partageons le même
chose dala goto woni woni ko mi pecci fami hanne wana hunne newine fey yirwinde hono dido nokkule saatu idun tiidi famude kajolo yo gallura mawnde de gelle mawdo wonni no wajibe jonka e juude meri o do wada ko waawi yella ana faabo yimbe gollo be en pube fa martina kumba yimbe lo jogi be galleji di do na faako woni e juude en pube mi mom ngoni hande o ni min ngondi wadde imma daraji fami martina kumba ba ngi jokki ci to golle
o nous allons continuer
jo en chuudi wombe tombe fu wakkani mi battibe de wala ko be jabi sifadle o do golle ka wontube e halde le cuudi meri di be bi wotto yafa fi sadda jan moni e jamare de sanne be baa wadde ko laamo wiyata ko
fijugol ledde mbiyanna na woni no wonde yirude tan e Bamako do dido wattuji di Hammat Traore e Mamoudou Traore mbiyan Hammat Traore jati e Mamoudou Traore be odo golle hinni duube kewdi denno goobo kay kanko mo wadi suudu mo jogi dun benna sukabe hewbe dido bo kay fa hande chaldiru denno be hultiwi be do don fultiwi de golle o wona fay hunde newide kanno kebal wo hen keddanna ko Moussa Malle hebani du fostango Oumar Bagol Al Sissé
miden nokku no dirtede badjala en commune tatobo do Bamako do hono dede keddidde ngori le ngalure Bamako de yogay dati di fu sa nangi dun awasata yide fejjobe ledde Hammat Traore ana jogi jambere mudun ana fiote de do ledde do wondi e fejjude du makko na bare e duubi chapande juy o wi o do golle yo golle do ndimaku kabal du ana lehen
bani be ba nit lenen
do fu ko janguda na ko kulluda fa famuda le ngurda mada han wadde dun no kaydo la golle o won ko hanate mudum fayso mo tiidi san sabe o do golle mi hebi hurtinde rawbe dido waawi du daranade sadda suka be joyon be jeni golle nyalo mo hande o ka lende de cubbu ko fuddi fandi tiidi sabe sharbo rewbe ko hewi mo yo fu taw ko sharbo sotta o de le wora o do golle han haba du chapanta ti jo tiidan han sanni yo
Mamadou Traore suko jokkolle goddo kasen peyo ledde nokkuno dirtedo tomi koro bugu odo suko jokkolle mo du mudu barte e duubi chapantati ana bondi pantlo e simizi saye mudun ana he pep kuku o wi so top ton ledde be o fejjanta
makelen wala way wala hen teme touch teme nay na du teme joy nelo mo fu ni fu tan golle o wakati yamde jena min darna dum wakati yamde sapo non wodi nelo mo fu min yidi wonde golle sabi bon ko keban mi hen ko mo wodi golle fu wala to kan do fandine golle tan o kata ne ko li ma ko be o do golle keban mi ko mi yobira location saatu mi de nalda kansi sara be ngombe gene ami so Allah mu de nyala de garo de dum min anni
miccitiden wiide ko heewi beedo suka fejjobe ledde yogay mabbe fu yahanle gudrooji mawdi di ana joggi jambe muuden andarta ko nyaama wakkati fu be darto bangi mobilaji e be nyaago jamare de ko heewi yimbeele wombe le ngalure Bamako de bi idu metti sanne
Sidio Tamani de Faba Mouya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union européenne
bangal kabaruji amen kereduji to santo holtama wiide ben duawu wadama do awdi chrétien en nyande alan joy le rejoint ben le nokumabe gondo ton dum wadi yeso abbe frédéric koni e wi makko fanda mudun yo halfindi golle gese mabbe jomirodo o yalla ebe de pewa yo bangal yambere mabbe pentecôte to mahina ton golleji pon gonkoto ben gonno le madugu na jukiti je jenebe golli dun yalla ben ya warana newo le nuku o watu ndungu ko buri miliuji jeegum goni bi horuntini ben mari o jeyabe nuku o e kande jo en anyaaji lugube jamarande wadi dun noddango faaba kebal sima anti munan kabawri ito bankas ulta wiide kulnel ali cdb woni ben prefe keso bankas ben fuddi golle nyande aljumaare tati rew juin yeso ben go ardibe seru sidji ardibe ben pelle haldane en kanye dunno yibbe fnatawa denno prefe holti wiide mo narra goda fufu hinno golle yirwere cercle o denno bamidun adi ben hinare dun no fewiri denno holti wiide bankas ben wala no prefe ana buri hitane hande sagar ben timita kabro jamane vitira sarfum da do bemal am 3w.studio tabon koy org mando dum jamo 3320 do sere yotam den magazine sido tamani yotar mede magazine handan yowi dum ben kabaru finatawaji nokkuji finatawaji gondi to sikaso don do di UNESCO dun non ben di halfina UNESCO an buri dubi kewdi denno kanko sewu goji go wonno ton to sikaso ton o yidi horajo nokko dum woni mission culturelle sikaso Zuman Bamba kedan ko yabani du festan Omar Bagol nyalle jam
sikaso regorge plusieurs sites touristiques a savoir les ruines du tata de
sikaso an joki nokkule kewde be yimbe le mbawi yewde kaye fiji dum won kokolongol dum dert tata de kaso fanjotu am mamelon e fos commune do yimbe le hewdo irale lu gere wotere kanye kaaje nokku no dirta nana fali e nokku samori toure fayoto nokku senafobe de ciaba wartirno lamorde sigaso do o darni mamelon le kaaje de du o beedi darnude dum o darni ton kokkoji yallo ma rena lamorde de o rena yimbe no wombe dombe so tama waybe iwri cankal kanko mini ciaba babemba Traore o du mo jukiti wakkati fu yimbe le be an gara jode kay fijili nokko fe kenyen sukabe jangobe nokku no dirtet ina jottiki do wobbe garda yimbe wobbe du ni tan gardata dum bura fe balde nogay kambe no dirtet 11 et temazor be jottiki le nokko be jeewi kaye fiji konli li dele de kanyo konli region ko buri yewde fu yo kokkol tatangol be jawata kanye mamelon mi anda kala gadar yimbe le warobe ko buri yewde fu yo bibbe leedi di kanye garta jewde nokko yimbe le wuro be tiagal leedi di kewa fe huni yobata so wana san natli nokuno dete de mise regional na nokuno dete centre senefo sadar fa jaa nokule de yudo mere mere non wakati jataabe jukindire yimbe hanbe hollude be minen huminibe dido kabaruji wala fu ko min bi ko yobete wattu jono tidalaji mawdi min jogido ko nayri bangal yimbe gollobe le nokko on jihi min gala do mobile min gala do moto ko min jartali nokule de andudo nokku mabbe no dete misiri koro idum woddire do ko yaata kilo ngay sappo didi ko ko no dirte ngol tatangol ko yaata kilo ngaji jenaayi nokku no dirte faranko ko yaata kilo ngaji noga e joyi nokku no dirte do bugula ko yaata kilo ngaji jeekom do fu mi ngala ko min jaara so yama ne do faranko
25 km bugula cyclement tout ça s'il faut faire ça moins de déplacement ni rien avec une seule personne aussi.